imana irakiza ubundi ndi umubyeyi we kuko n'umwana w'imfubyi ntagira ababyeyi ari papa ari mama we nta babyeyi agira n'umwana w'imfubyi impande zombi ariko kuva maze kumva amateka y'abana b'imfubyi kuko nabaye mu gihugu cy'u Rwanda nabonye byinshi kandi byanzaniye umutima wo gukunda cyane cyane umurimo w'Imana ariko nkakorera mu gufasha abana b'imfubyi ubundi njyewe hano namenye Imana ni mu Rwanda hano kandi nabitewe na sogokuru si wa data yari umukristo bari n'abakozi b'Imana hano muri Bicumbi muri Kigali ngari muri Bicumbi niho nakirijwe sindi buvuge byinshi ariko niho naje kuza kubonera Imana si wa data yari yaradutoje cyane gukunda Imana byananjye byankukiyemo nza kuza guhamagarwa ngo umukozi w'Imana kugeza igihe nabari mu pasiteri ariko usubiye inyuma gatoya mbere y'intambara nabonaga ukuntu abantu bakijijwe nabona muri ya torero ryo twasengeragamo muri Bicumbi nubwo ntari mukuru cyane ariko nabonye byinshi cyane kandi byampaye isomo rinini kuko abantu twasenganaga abantu batubwiye ubutumwa nibo baje kuza kwica imiryango yacu harimo sogokuru harimo n'abandi na ba data wacu na ba masenge kandi babiciye muri iryo toro twasengeragamo ariko hari ikintu sogokuru namwigiyeho kinini cyane kuko yajyaga akunda abantu ugasanga mu rugo rwe harimo abantu benshi agafasha abantu benshi mu by'ukuri uriya musaza nubwo yapfuye ariko yasize imirimo myinshi yakoresheje n'amaboko ye kuko yavuze ubutumwa bwinshi ariko bwinshi yajyaga buvuga mu maboko nongera kuva intambara ishiriye naho mariye guhamagarwa gukorera Imana numvishije ikintu umuntu ashobora gukora icyo Imana yabasha cyose nagikora kandi nkitaho cyane cyane impfubyi naje kuza rero Imana kumpuriza na Habimana uyu nguyu numvishije ngize umutima w'urukundo rwinshi mpitamo kugira ngo mfashe abana b'imfubyi ntabwo ari uyu nguyu gusa mfite n'abandi nanone nabo ndeberera fasha sigiye ku kintu nakundiye mwene data uyu umwana wanjye Habimana ubana afite namubonyemo ubumenyi bwinshi kuko ni umunyabwenge azi kwibeshaho azi akunda kwiga agira umwanya mwiza akaba uwa mbere agashakisha ikintu cyamufasha mu kwiga byampaye umutima wo kongera kumukunda cyane no kumva namufasha mu bitekerezo ariko igitekerezo njyewe nkunda kumubwira nubwo babitoroshye ariko mba numva amateka yabaye muri iki gihugu cy'u Rwanda kijyanye n'icy'abahutu n'abatutsi kandi njye nabibonye n'amaso yanjye mu by'ukuri numva nahoze nimara kubimubwira na kare ndamubwira nti ntibikakubabaze ntitubivuga ntibikakubabaze ahubwo icyo nasaba namusaba ni ukugerageza kubirwanya mu basore kuko iriya minisiteri yabo barimo y'urubyiruko n'umuco na siporo banumva nawe yagerageza uburyo yakwigisha urundi rubyiruko uburyo bwo kubana no kutazongera gukora icyo kintu cya jenoside cyabaye kuko cyakozwe n'abasore gikorwa n'abantu batoya gushishikariza abantu gukora ibibi mu by'ukuri numva icyo kintu ari ikintu numva nagerageza kumubwira kugira ngo nagagishishikariza abandi bana kandi tubivuge tubyerure tubivuge ibyabaye kugira ngo byo kuzongera kugaruka kandi ikindi ngerageza kumubwira ubu ngubu namubwira hagati yanyu ni ukumenya Imana cyane tugakizwa kuko muri iryo torero abantu twari tuzi ngo ni abakristo nibo baje kuza guhindukira bica bagenzi babo ubu rero icyo numva nifuza namubwira cyane no gushaka Imana ko nanjye sogokuru namwigiye ibintu byinshi cyane kuko yakundaga Imana kandi agakunda no kuyikora no kwitanga nanjye nyavuga ngo cyazampa nkagera mu myaka yari arimo kibasha kuyikora no kuyivugira rero cyo namushishikariza ni ugukunda Imana cyane agakunda kwiga kandi akaba umwana mwiza Imana imuha umugisha muri make ndumva ibyo mvuze biciye mu magambo magufi ariko ni birebire Imana ibaha umugisha kandi ndamukunda cyane ndamukunda mufata nk'abandi bana banjye iyo urajya kuvuga ngo amoko n'ibiki ntabwo njye mbireberaho mu by'ukuri sinjye ko kubeshya nk'umuntu wakije ubuze Imana siko yajyana n'abaye ko ntabwo bizagaruka kandi dufite ibyiringiro kuko biriya bintu byayo muri iki gihugu bitazagaruka ukundi kuko turasenga tukunda Imana cyane Imana ibahe umugisha kandi nawe ndamushimira ndizera yuko biduteganya kuzamubonaho byiza imbere tuzabibona murakoze
urakoze cyane pasiteri ku bw'iri jambo mutubwiye nubwo ari rigufi ni ijambo ry'agaciro ni ijambo rifite ibisobanuro byinshi nk'uko ubivuze nanjye ubwo sinareza aho utaha ariko ndamuzi bisanzwe namuhamagarira tukaganira hari n'utuntu twinshi duhuriramo tw'urubyiruko nk'utwo twose nijundi yamaze gutsindira ntumagara atumubaye wa mbere namwe ntizaguhemba mu by'ukuri ni umuntu uri akitivu umuntu ushishikazwa no kuba yaharanira gutera imbere cyane ariko se jado nk'ibi pasiteri atubwiye hano ni ubwa mbere abikubwiye cyangwa asanzwe aganira nawe kuri iyi nkora atubwiye hano
ubundi ntabwo ari ubwa mbere abimbwiyeho akanya gatoya nageragezaga kuganira nawe mu by'ukuri ni umuntu harako angira inama nyine z'imibereho yanjye nk'uko nzabaho no mu minsi izaza anyereka uburyo ngomba kwitwara anyereka nk'ingero zimwe z'urubyiruko wenda rungana nkanjye nk'uko yabivuze mu gihe cya kera karibo bigishije imico mibi nyine bagakora n'ayo marorerwa rero niyo mpamvu nawe abambwira ati aho ugeze maze kuba umusore ibintu byose usa nk'aho byemerewe atariko ikintu kibi byo kirinda mbyukeye namaze akunda kongera inama cyane ntago ari ubwa mbere abambwiye ikibazo nk'iki ngiki kijyanye n'imibereho yanjye
urakoze utahora bikubwira hari icyo byari byakumarira kugeza ubu
hari ikintu byamariye ko nkanjye nk'iyo ndebye intambara yabaye inaha mu gihugu cyacu njye yabaye ndi umwana nta kintu nawe nabashaga niyo nayibonaga sinumvaga icyo bivuze niyo nabonaga umuntu yapfuye ntabwo nari nzi gupfa uko icyo bisobanura uretse nyine kugenda nkura nyuma y'intambara irangiriye nanjye mu bayirokotse nkajya mbona ko gupfa nyine wa mugani atari ikintu cyiza umuntu yifuriza ahubwo ari ikintu kibi kuri we utabonera n'ubusobanuro ni muri urwo rwego rero nanjye nagumije kuzajya umutima wanjye usa nk'aho ngira inama uretse wenda nibyo kuvuga ngo umuntu yapfuye njye ikintu mbona gisa nk'aho kidasobanutse ngiye kuri njyewe nanjye cyane cyane nk'iyo mbona atari ikintu cyiza nanjye ngerageza kukigiraho ikibazo nkareba se iki kintu kirakwiriye nimba umuntu aje agahemukira undi nkareba uburyo amuhemukiyemo nanjye nkareba se ni byiza cyane bibi rero nanjye byaneye umutima wo gufata na pozisiyo yo kujyamo nanjye nkaba muri ba bantu baharanira ibyiza sinumve nakwifuza ko mugenzi wanjye nanjye ari ikintu kibi cyamubaho nkuko nanjye mba numva ko nta muntu wampungabanya ubwanjye ukomeze gutya rero bikantera nanjye aho ndi guhora mparanira nabyita nk'amahoro kuko ntago na aho icyo nashobora gukora ahantu hose nanjye ndagikora kugira ngo ibintu bibi bimwe bicike
hanyuma nta kibazo cyangwa se ibibazo waba ukeneye kumubaza ko ujya kubwira
ikibazo namubaza yari nakunze kugira cyane ariko sinagisobanukiwe neza uretse no ku maradiyo naho narabyumvise ariko ntabwo ndamenya uburyo byari bitewe na bitewe n'uko njye ntabashije kubibona njyewe ni uburyo twe nk'abanyarwanda hajemo icyo kintu cy'amoko ukuntu nyine cyagiye cyatangiye kikagenda kizamuka kugeza aho noneho abari abanyarwanda bavuga ati twebwe turatandukanye bamwe bagiye aha abandi bagiye aha kandi ikindi nanone namubaza na ese ukuntu abanyarwanda bagiye bicana baturanye babana bari babizi ko bazicana cyangwa nta ha bega bya ni ibintu byari byarabaye ibanga wenda bavugaga ubwoko nta ariko ntiberekane yuko hazabaho ikintu cyo kuvuga ngo ubwoko bumwe buzica ubundi ko njye wenda icyo nabimubareza nk'iyo mbibonye mbona yuko wenda y'abanyarwanda babaza kumenya ngo uyu nguyu runaka uyu dusengana zanyica sinumva ko bari gusengana ngo cyangwa baturane rero sinzi impamvu wenda icyo kintu cyabayeho kugira ngo ibintu by'amoko ari byo bitera nyine abanyarwanda ngo bicane kandi baturanye basengana bahanahana abageni ibintu nk'ibyo
ubundi uhereye muri za 59 ubwo ngiye ntari nakabayeho mfite imyaka 42 ariko yumvishije amateka ba data batubwira cyangwa se na basogokuru bakiriho batarapfa intambara yateguwe kuva kera kuko bakubwiraga ukuntu bagiye guhunga 59 uburyo inyenzi zateraga zikava hanze zikaza kwica abahutu n'abatutsi usanga hari ibintu byateguwe kuva kera n'igihe batangaga indangamuntu bakavuga ngo abahutu bajye aha n'abatutsi bandikwe hano gutya cyane cyane ibintu by'indangamuntu nibyo byajyaga bigaragaza yuko hari amacakubiri n'ubutegetsi bubi usanga iteka ryose kuva Rudahigwa amaze gupfa n'uburyo yapfuye kuko yari umututsi akicwa n'abahutu rero amateka yo nta muntu aruzi ngo bazapfika igihe n'iki ariko aganiraga n'abantu bakuru ugasanga urwangano rwaje kuva kera usigiye kuba tugira ngo byazanywe n'abazungu bazana amacakubiri mu banyarwanda baravuga uyu nguyu ngo ni umuhutu ni umututsi bakatubwira ngo umuhutu yaje mu buryo bwo guhinga umututsi aza mu buryo bwo korora ariko usanga ayo mateka kuva kera ni ibintu byaje kera bizanywe n'ubukoroni bizanywe n'abazungu ko natwe twabyumvaga icyo gihe ariko usanga ari ibintu byateguwe kuva kera nta muntu aruzi ngo bazapfika igihe n'iki rero nk'abantu basengaga bakiri bari bakijijweho baravuga ngo usanga kenshi kuko sogokuru yari umukristo bavuga ngo turasenga imana yo mu ijuru ntibizaba ariko wabonaga ari ibintu byari byarateguwe kuko na 59 barapfuye abatutsi benshi njyewe rero ndabona uko nabonaga mbona ari ikintu cyari cyarateguwe kuko kuva nyuma 59 kuva n'igihe byagereye 94 ubuyobozi bwa Habyarimana buriho usanga abantu bikanga nubwo bari baturanye nubwo basangiraga ariko babwiraga nk'umuntu mukuru bamubaza by'amateka yakubwira ko atabahutu batutsi gutyo rero ugasanga abantu b'Imana baravuga bati ntabwo bizaba ariko nk'umuntu mukuru yarakuganira akakubwira ati intambara izana hari n'abandi banahunze bahunga baragenda barahunga bayibonaga babonaga yuko ubugome buhari rero nk'ushubije nk'icyo kibazo arambajije ntabwo intambara abantu barazingiza uyu munsi n'uyu ariko urayibonaga
nese njye sinumva wenda nimba intambara yarabaye wenda yabayeho nk'itutumba ariko itaratangira njye numvaga yuko wenda nimba intambara yaragaragaga ko izabaho kandi umuhutu akavuga akazi umututsi akavuga akazicwa n'umuhutu cyangwa se umuhutu akica umututsi njye numva hari hakagombye kuba harabayeho nk'ibintu nk'itandukana ubwoko bumwenda akavuga ati twebwe tugiye gutura ahantu hacu namwe mugume ukwanyu noneho wenda ikindi nabashije kumva ko nko mu Rwanda mbere n'ubundi ayo moko yari ariho Abahutu Abatutsi n'Abatwa ariko akabana mu mahoro baticana ntawuhe mu kirundi ahubwo babana mu buryo bwo gushyigikirana none bakavuga ngo abazungu b'abakoloni ngo nibo baje bigisha ayo macakubiri y'amoko ariko sinzi wenda ikintu abazungu ubwo bari bagamije bari bashakaga yuko wa mugani abanyarwanda bamwe ubwoko bumwe bwica ubundi wenda kugira ngo bubone uko sinzi bayobora abo bandi basigaye ntizihe nyungu wenda abo bakoloni bo bari bafite kugira ngo batanye amoko yo mu Rwanda nyine kugira aho bizageraho noneho bamwe bakabona ko bagenzi baba ari abanzi kandi ari ba bandi bahananaga abageni bafashanyaga batabaranaga sinzi wenda ikinabo bazunga abakoloni bashakaga kugeraho nimba barifuzaga kwa mugani bamwe babonaga ari benshi cyane ku buryo batazabasha gukorana na wenda aho ati tubagabanye cyangwa wenda n'izindi nyungu zabo nk'izo aho bavuga ngo bishakira ngo amabuye y'agaciro ikinga abantu bo kujyanye kubakorera iwabo sinzi wenda aha icyo bari bagamije nimba
iyo birebye neza usanga bo barafite iminyongo zabo kuko iyo bigenda nk'uko babishakaga no ngo iki gihugu ndatekereza ko kiba ari icyabo rero mu by'ukuri hari inyungu zabo bashakagamo se
pasitori wakoze ku bw'ibisobanuro muduhaye ariko nanjye nakomeza nk'utuntu tubiri wenda tujye tugana no ku musozo ni kubera iki wahisemo kumubwira inkuru yerekeranye n'amateka ya jenoside ndetse n'amateka y'u Rwanda ibibazo rwagize
ngewe kuva numvishije yuko mushaka ababyeyi b'abana kandi mukeneye ko ababyeyi bababwiza ukuri bakaba babafasha ubu ntibijyanyeho n'ubuzima ari mu buryo bw'umwuka twafasha mu buzima bw'umana kumenya imana ari no mu buryo bw'imibereho kugira ngo tubone ukuntu twabafasha mu buryo bwo kubaho kwabo mu buryo bwo kubaka igihugu cyacu mwumvishije nk'umuntu w'imana uzi imana kandi mukuru namubwiza ukuri nta nayo umubwira nabwira ngewe nkeneye kukubwiza ukuri kuri mu mutima wanjye kugira ngo nawe ubimenye kandi wumve ko uri umwana wanjye ngukunda ngufashe nk'abana banjye nawe arabizi ntabwo ariwe mpfubyi mfite gusa nta nubwo n'abana banjye ntabwo aho nabyaye mu nda nawe ubwawe umubajije utuma ubutu n'umututsi basa bati ntabwo yabakubwira kuko abana bose basa n'umuhungu wanjye mfite w'uburiza bwanjye yarambwiye ati ntukabwire icyo kintu cy'umuhutu n'umututsi mbese ko tutabura kubivuga urumva yarambwiye ati njye abana mbona bose basa kandi koko urebye iwanjye nabyerekana niwe barasa barareshya n'abana barebare beza urumva ariko nk'abantu bakuru ntitwabura kubivuga icyunamo cyabaye usanga umwana wanjye ariwe cyangwa se abana banjye mfite abana batatu umuhungu umwe warangana no arenda kungana n'uyu urumva n'abandi bakobwa babiri ariko usanga tubibabwira tubibumvisha kugira ngo babyumve babimenye nabo bazabibwira abana babo si igitangaza ariko ntibabuza gukundana no kurebana nk'umwana ngo yumve ko ari umwana wawe inama ubwiye nti ugomba kumva ko umwana wanjye kuri umwana wanjye nta mfite mama ntufite papa wawe nkubereye mama nkubereye byose nubwo mfite bike arabizi ariko ngerageza kumusengera kandi umwana w'umunyabwenge azi gukora ngira ngo uramuzi niba mujya mu bantu urya azi kwishakira imibereho yo kugira ngo abone uko yiga amafaranga yo kwiga nubwo yahoze ambwira ati ikibazo ndabona kikomeye ariko kuko njyewe nzi imana mfite byose ntizera ko azabona amafaranga yo kwiga agakomeza akarangiza rero niyo mpamvu nahisemo kumubwira nubishije byamufasha cyane kugira ngo abimenye kuko n'ababyeyi barapfuye ntabwo afite ngo bazabimubwire ngomba kubimubwira n'ibindi yashaka kumva azakomeza akabimbaza kandi nawe mwagize neza kutubwira ngo tubafashe mu byo kumutuma
murakoze cyane kuko mu by'ukuri ibyo birimo kuvuga ni nayo mpamvu turimo kuganira ukeneye rero no kubasangiriza mu gitondo nirije ibintu mu mutwe nkurangiye ibi bintu turimo gukora birakorwa n'umunyamahanga nicyo kintu kimbabaza ni umunyamahanga ubikora byaka bikorwa n'abanyarwanda akaguhamagara kugira ngo umufashe ukaza nk'aho wowe uje kumufasha kugira ngo aze kuguhemba ariko mu by'ukuri hari ikintu cyakubona ukoze uyu munyarwanda njye rero hari inkuru nyinshi numvishije ibyo byose nanjye sinkuze cyane ariko hari icyo bimfasha no mu buzima bwanjye busanzwe hari byinshi nigiye n'uyu munsi nkaba nakwibaza akabazo k'amatsiko kenshi na kenshi iyo umwana aganiriye na se cyangwa se n'umubyeyi uwo ari we wese umurera usanga cyangwa n'umugore wese usanzwe usanga hari urwibutso urwibutso nshaka kuvuga ni nk'ijambo rimwe yumva rikamuhereza ibyo yabwiye kenshi na kenshi ukumva umubyeyi akubye uciriye umugani uwo mugani aguciriye ukabona ukuriye mu bya bintu byose akubwiye nakumva uvuga uwo mugani ntibuka bya bindi sinzi byakorohera ko watubwira nibura umugani ujyanye n'iyi nkuru uduhaye uyu munsi nabwo mugani udashobotse nabwo mutawubonye vuba nta kibazo kuri ibi bintu wenda naba mutunguye ariko kenshi na kenshi ndibaza neza ko uwo yawumva wamuhereza ibyo mubwiye hano ariko niba umubwiye uwo uri bimubwira nacyo numva nta kibazo ahubwo nagushishikariza gukomeza ukamuganiriza ukamubwira n'ibitari ibyo ngibyo no mu buzima busanzwe n'uburyo azabaho n'uburyo wabaye ukarinda uba pasiteri ngira umusaza arambwira ati afite imyaka 72 ntiyigeze amuha inzoga kuva yavuka arashaje cyane ariko shima imana ko turagendeshaho n'igiti ejo bundi nibwo yaje kubona yishyuriye umuhungu w'umugande aza kumuha ejo bundi yamuje bidasabye kujya muri amerika kujya muri graduation tugeze mu rwanda muri 1994 mu kwezi kwa 12 kuko yaje gusubirayo kurangiza amashuri abanza arambwira ati mu rwanda abana umwana na se na nyina basangirana ku gacupa kamwe ku gacuma kamwe inzoga nzagusanga ku nzoga nzaguca iryo jambo yambwiye barishwanye na mama ntuzongera kubwira abana nk'ayo magambo guca umwana ashobora gukora atekereza iryo jambo akazamutibaza ariko nyamara mu gihe yari amubwiye kuko nanjye mfite imyaka 26 sindamukunze asize n'uburyo justin asize sindamutanga ariko sinjya kuba nabikora ariko nk'uko nibuka ibyo yambwiye tuba tuvuye gusenga hari ku cyumweru nk'ubwo ntumva zitariki sinjiye si kugana n'abana kenshi na kenshi biba byiza cyane
yewe ntangira sinzi niba wanyumvishije neza ariko ntangira nakubwiye ngo umuntu n'igihe kumenya imana ni sogokuru se wa data yapfuye afite imyaka ndumva baramwishe mu ntambara yari afite imyaka nka 98 hafi ijana 98 ariko namwigiyeho ibintu byinshi namwigiyeho kumenya imana cyane umusaza mwiza ugifite imbaraga ukigenda ugikorera imana ubajije amateka yo muri bicumbi hari abakubwira yari umuntu mwiza usibye no kuvuga ngo yamenye imana ariko ataranayimenya amateka y'ubusange yari wa muntu uzi kugira neza kuko ngo yari n'umutware muri icyo gihe muri za 59 urumva rero ngiye ikintu namwigiyeho nk'umugani nagerageje kurangira kugira ngo nkurikize nk'ibye ko yapfuye ari umukozi w'imana ari umupasiteri akorera imana n'abakobwa rero b'amasenge nubwo bagiye bapfa ariko bakoreye imana kubera papa wabo nanjye nkuko nakirijwe muri 81 kuva mbonye ibyo yakoraga uburyo yafashaga abantu uburyo yakundaga umurimo w'imana uburyo yatanga amaturo uburyo yubakaga insengero hano mu rwanda nanjye mu by'ukuri niho nagerageje kuvuga ngo icyampa umutima umeze nk'uwasogokuru se wa data n'ubu ngubu navuga ngo icyampa nkakora nk'ibyo yakoraga kuko ntabwo ndabikora icyampa nkakora nk'ibyo yakoraga ntekereza ko ari na yo impano yamfashije kugira ngo kuko mpora mbigisaba n'umutima yampaye wo kuyikunda no kwitanga ariko mbona ko iyo mbuto yavuye kuri we kuko twamwigiyeho ibintu byinshi kandi byiza nk'imana imuha umugisha icyampa rero n'abana mbyara harimo na Imana irakiza nawe ngo nibura ajya avuga ati nigiye kuri mama iyi mbuto nanjye ahangeze namwigiyeho njyambifuriza kuba abakozi b'imana bagakunda umurimo w'imana bakitanga umurimo w'imana bagatanga ibyo bafite bakabikoresha ndumva muri make
murakoze cyane